Fresh out from NigeriMix.com.
Ngifisela ukubola kwengqondo nokuhila kwenhliziyo yakho. Mese nganyakwethu mese. Ngiyazi kuningi wena ubuwedwa mtakaba. Mese nganyakwethu mese. Yesos kwebo sendamba usidizevi mtakaba. Mese nganyakwethu mese. Just laugh a little. Hleka kancane uyibo. Umuhle, umuhle nganyakwethu. Just laugh a little. Hleka kancane mntakaba. Umuhle, umuhle. Ayikho inkinga enqotshwa yithuna. Kodwa ithuna liyanqoba umuntu. Fundo uxolela mangabusa nethuba ngoba ngale kwethu nalikhithuba. Ngifisela ukuphola kwengqondo nokuhila kwenhliziyo yakho. Mese ngani yakwethu mese. Ngiyazi kuningi wena ubuwedwa mtakaba. Mese ngani yakwethu mese. Jesus kwebo sendamba usidizevi mtakaba. Mese ngani yakwethu mese. Ngobitu lalala likufanele mtakaba. Mese ngani yakwethu mese. Senanda, give a love of room of Saint Lysiniac. A higher word, was a love room of Omaga. A higher word, Mobanti, a higher word, was a love room of Oswayo. A higher word, aye. Give yourself a bubble when. Ngokuhila kwenhliziyo yakho. Mese ngani yakwethu mese. Ngiyazi kuningi wena ubuwedwa mtakaba. Mese ngani yakwethu mese. Jesus kwebo sendamba usidizevi mtakaba. Mese ngani yakwethu mese. Ngobitu lalala likufanele mtakaba. Mese ngani yakwethu mese.
Fresh out from NigeriMix.com.